Now una shida with the city. My MCs ni mabuli, but ukikama round wanaficha vichwa chini ya ardhi kampuni. Siku wana dreadlocks inamaanisha weni hip hop brain activity. Ulimi gymnastics, hii art ina craft. Nikifungulia tap of voice lina knowledge ya mta, so siwezi lala njaa. Flow ni Al-Qaeda kwa corridors za White House.
Nimezaliwa tena kastafti pesa ni mistari mina tema Afrika mizizi ya mziki Afrika bidindo msingi wa riziki mina hip hop kwa faraja na kwa dhiki hata nikiaga watasikiza kwa mazishi hakuna kaa wewe milele ataishi kuonyesha picha ya maisha through you Bobby alipata sifa I love hip hop siezi mind wedding mina hip hop nikachupa na mlevi future tamu kasa lia kibwezi what's love? Love is what I feel for music always come through even when we fuse it I wasn't refuse it.